kila mtu anatakaga kuwa naye. Uzuri wake tosha kutulia naye. Tabia zake huwa nashindwa na naye. Sitaki kamwe kurudiana naye. Ni vampire, vampire, she vampire. Yani vampire, wala zombaya, she's on fire. Ni vampire, vampire, she vampire. Yani vampire, wala zombaya, she's on fire.
Yeah, napiga simu mpaka mida ya usiku, na nikipokea baby mambo yapo huku. Mda mwingine mfukoni mina buku, yanapenda raga nyama choma supu supu. Hamegeuka mito pato meme weka huku, anaongeza visa akilia kaka suku. Mina mwita mtu wa vidred na viduku, pita njia zote usitoke tupa tupu. Nimegonga mbaya, hizi namba mbaya, najifanya na kukisi kumbe dem wa mbaya. Nimegonga mbaya, hizi namba mbaya, najifanya na kukisi kumbe dem wa mbaya. Fire!
Kila mtu anatakaga kuwa naye. Ketosha kutulia naye. Tabia zake huwa nashindwa na naye. Sitaki kamwe kurudiana naye. Ni vampire, vampire, she vampire. Yani vampire, wala zombaya, she's on fire. Ni vampire, vampire, she vampire. Yani vampire, wala zombaya, she's on fire.
Hata ngelikuwa liko Dangote, huyu demu asinge mweza ninja. Ya natinga popote, demu fulani wa kujikweza. Hata ngelikuwa liko Dangote, huyu demu asinge mweza ninja. Ya natinga popote, kijitula kujikweza.
Yani kwake usitege mema benza iku, sije ukose hata moyo wa uku. Kila mtu anatakaga kuwa naye. Uzuri wake tosha kutulia naye. Tabia zake huwa nashindwa na naye.